jamde jetati fabi filmaji chapandi tati e windere de to nyami lamordi Niger ko yamde jenai filmaji chapandi tati yoni ton.
Omar Mamadou Sow RFI Kabaru Herido.
On pami teddube e ndu kabaru heride e odo subaka hande alkamis no gasse jididi leru jedeburu hitande wujuni didi no gasse tati toppere nde ko woteri paden ko tonto Niger to lati e nyalandi alarba hankinde ciwlugol lamu Mohamed Bazoum ko nun kobere tubi e feddi gendi dartenindi leedindi hono Conseil National pour la sauvegarde de la patrie Francine Kore huli e windande de gote e mabbi hono colonel major Amadou Abderrahmane Sandoji Jangi dum koto ayawa habrede leedindi wondi be kepti lamugu ko biteede general Abderrahmane Tiani woni horejo de feddi ardindi Niger e wodo saha e der dido kabruji me en pire paciren paminen kadi fil filoji odo al hali mo windere de kala doki bismillah montedube on chelminama hedibi ere fi fulfulde dadi adunaru nombiri don tonto Niger ko hanki kay lati wondi lamu Mohamed Bazoum saminama nonno o hollitama e humpito janganga tonto ayawa habridi engindindi ko o mo ganduda ko general Tiani woni yettudo ndedo feddi darinindi dartindi lididi en kettote hen bebe ganduda ko kambe njano ton kongol mabbe ko biteda ko colonel major Amadou Abderrahmane Jangidum kettoden halamako.
Nos forces de défense et de sécurité réunies au sein du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP
menem e konun ko be tawabe e CNSP e tipelital ngam lamtinde horejo leji di Mohamed Bazoum men yettingal pelital tiagal ne men tiski tiadere to bangi denangu lama ko bongu to bangi faggudu men doftoto non a diji di leji ni sifi meden de ina hakille pelle aduna yankoje den ko yowiti teddingol hakkeji ardibe lamu ngum lebi ngum golle jonde gollide dem fu darnama golabe kubal jadidindi to be yolito yo alhali keri weyo dingel lawi din fu uddama ha de er tabita kulal wano hirto lelo oni kuvfo itti yamde nogayi edidi fay yamde joyi subaka yettama
un couvre-feu est instauré à compter de ce jour de 22h à 5h du matin jusqu'à nouvel ordre.
Kongol kadi imrime bebe ganduda ko wonnobe japere leedindi ko minen goni subabe edo pewal edo sariya ko dum habri o ganduda ko Hamoudi Massoudou tawi ko e jaynde France 24 ko kanko woni jagodo kalfinado jokkondiral Niger e leedi janani kettoden ma hala makko ko Rama Diallo firi kongudi bi e fulfulde.
Nous sommes les autorités légitimes et légales.
Minen woni horebe cubabe do sariya Niger dum sabi meden banta konguli e o alhali komen andi tan wote woni lawol gotol kokowol neddo lamu lamu sariya woni lamu horejo cubado yimbe leedi Niger on do woni Mohamed Bazoum muye saminere lamu wadi kamen bawa jabude dum meden tamkini aranen fu wana konun kobe leedi ndi fu woni ko inube nde saminere horebe konu leedi ndi mbi ay goddum tafo idabel koleji Niger mbawa jabude hono majjum kasi dum wadi meden daldi be konun kobe ngalta e dakolde mubben konu hunde funo wawi latade taw e kaldal heba ka sey be njaba be gona e dande mabbe fa gollide lamu njokka golle mubben e leedi Niger fu golle lamu potal no hani jokkude meden noddi yimbe Niger be ummo be nangondira salare de golle de gala kayfia runiroje Niger dubi sapo tiaga
kidi den do ko Hamoudi Massoudou ko jagor kalfinado jokkondiral Niger e leedi janani kono hay o horejo mbolamu mu fiwla Mohamed Bazoum wadi windande e kontal mudum Twitter o holli wonde ko golla ko ha tabiti e giti pawi hen tonto leedi Niger dum ma eti tabitinedi kono kadi bibbi leedi Niger be ganduda inen kebi e do potal kambe ni mabbe gaynu dum be e denno dum no hanirteni no biruden joni in wayna ko ciwlugol lamu ngu nyalli ton hanki to Niger lamungu nangama e judi Mohamed Bazoum ngu arti e judi konu kwabi eden wundi e jodu nidi entonyamei lamurdi Nigeria. Amina Jofomi salminimu.
Misilminima Umar So.
Amina holno nyamei lamurdi Nigeria finiri e usubaka handi.
Omar so handen subaka ni bibbe lamorgo nyamai e pini der de yere burgon fufu no de iti ananta ni sey ni bojji gorto de e poli ni do fuf da yidu ni yesomun no nandi ko hulta amma e burtake ne gada haja mabbe. Omar so mi halini mani billa hankin der yambe nogas idini fellende nanama sera galle lamorgo gon gada fellende de ni konun ko be ben e burti der yambe Nogas etati eje sudu hala ko television gindi Niger e kali e bi kambe den be adi lamugun ardi do fede den ni jogi be lamugun kon ko wite general Chani Umar so mi halene ni kaden kengan ni fande de konun ko be adde lamugun ni hibbe leji dim hibbe lamorgo go e diwal gal e fuf e burtake e gadi seporgal e kolla metode erne mabbe kono be konun ko be ben jidi ada lamugun.
Amina Jofo e odo saha wonade kebruji de kepdon holto Mohamed Bazoum woni e ko e holmbaade o woni
e bi ol ko nun ko be ben ni jogi be lamugum e bi horejo leedi dem Bazoum Mohamed e bezugum ko e fofu ne jetti Allah ne tawade rijungo be ko nun ko be ben
ko non tigi. Amina Jofo
a jarama Umar so
kono eden gandi nyalande hankinde mawni de jibi meno fewi eden gondi kade minati Diallo minati mi jowtima
misan minima Umar mi jowti hedi be
ko bawden famde e nyalam hanki o jowti ne fewi tontu nyame
e ana senni ko gilla bete kenyen wakati jegon yande kabaruji keba ko litoji konun ko be halfina be rende hore joleedi ndi udi lawi bange galle walla mor galle nyame landangal wonno hodun woduno e den nokure sabbi saha sappo yottaade sappo e ɗiɗi yande alhaali o fuɗɗi faameede seeɗan sabi kabaruji kewɗi kolliti horejo Niger Mohamed Bazoum ana tawano e juuɗe ɓe konunkoɓe daraniɓe reenude bo kaaldal gaɗnogal hakkunde horejo Niger e konu ngu tabitaandi surore nde horejo kiɗɗo Niger Mahamadou Issoufou waɗi ɗumno heɓaali laawol hakkunde be bangdi bangeji didi wakati seeda na caggal nantingol o kabaru hore be pelle Afrika Europe nantini e talki tawdaka e bore sammigol lamu to Niger tawene yimbe hewbe jingonobe Mohamed Bazoum njalti se pude ngam holitinde ballal mabbe fewde hore joleedi ndi e o alhaali fedde leydi hirnange Afrika Syria wo immini hore jo bene Patrice Talon ngam wadude surore hakkunde ardibe Niger e kunu nangumumu o mo domano hankenno dun sottina ma fa ele nyalorma o Patrice Talon anahani yottade nyame hande Umar Bientan nyalorma kenyo o nati e tariki Niger de wonno bibbe leydi ndi micititon de nyalande horeje Mohamed Bazoum nyaldi e juude konun ko be halfina be denagu mako
ko non tigi on nyalama kay latimo sifama e tariki tonto Niger minati Diallo Niger non eden gandi ina firtuno e leydi kawtalji majji wano Burkina e Mali Mohamed Bazoum o wonno lamdo goto mbo ganduda o siwla ko mbien lamu siwilje tawi kadi ombo o gollide e leydi France ko non ko be France hewbi ina tawato Niger e bi tolni ton e wujinere temedi njoyo dakibi e den nokuri dum ko gila e de barkana dirtina e der Mali umuba ina furan en on alhali
Niger ko leydi nangirandi wano sudu taskondu konu Barkan dum ko fi ka habugo kuliyan kagal fandare Barkan ko fi wallugo konu Niger kono hara wana konun ko be France na be hikkina yeso e hille hari ko nyami wonu no da accorde fi be na be tebe ko wallito konu Mali kono gila Bamako darni golle Barkan ardibe France sembini da accorde mabbe nyami Rum wadi, sikunun kobe Faransi nabe beidita e telembe teme e naura hedde ka worgo hirnange leidindi. Yunko tako kero ma e Mali. Hautindigo konu Faransi e Niger ko darto yo kadiwal tila beri wadina fore. Gal huo ndira pari e nyami juni nofawi e fi laade weyo. Yaltugo konu Barkane nder Mali e Burkina Faso beidi jokundira hakkunde France e Niger.
Umu Biden gandi wal hali baddo leedi kewdi ciofni dum gile America e leedi France fedde ngota gwindere oni e gardugol Antonio Guterres ko wayno francophonie kono fedde yawo kam gile hanke der nyalamu hadi al hali wala tadi holli hen metti berde mum yamde jetati filmaji chapadi nayi do ender RFI fulfuldi teddube yunti yewien kabruji choftal balli
choftal balli
Rama Diallo jam wali lawol gongol
mi wali ma jam o ma
kawri fijoji coupe leydi arab coupe taw mbiyen kulobiji kurbi lolludi jokki tota hande kadi
nan Omar dum do en tawan ko wadan hande hakkunde dide didi lollude do don leydi arab esperance tunis kambe al ittihad wono hawroje taw hande jam wono ko fijongo wadata to stade king fad to arabi saoudite esperance tunis kanyum ana jogi DCG jeegom e odo kuppu filade dartade tiagal dunde be mbasi DC wala ngal hitande faltinde ibe mbawi naftorade fijoje mabbe fijoobe mabbe hebe bieten e to dirbe mabbe hono al ittihad atawrabe DC wala kuppu arabe faltido kambe do ana jogi fijoobe lollube yeru Karim Benzema Ngolo Kanté jokondirbe didal ngal hitande hikka ibe gonta dande maunde fijongo ana heda ana hokka hadde
konon hajoni coupe du monde to battirobe be kamen ni jokki
non dum don ana jokki Omar wakati mo kaleten Portugal e Vietnam ana gondi silmaji chapande joy e tati Portugal na wadi badduji didi Vietnam fay goten artafon e leydon yamde sapo Nigeria kanyum waran e fijude e jokkondirde na bien fande e tondirde e Australie nyalande hanende Portugal e Vietnam kamben fahmete do e wadde seda ko yaltata e fijongo Omar so wakati ona di en kalan hala choftal balli ko fati e francophonie dum fu dan jahango fa yahade jeegom lewru warurdu ndu taw ko leede afrique haloji francire du ana tawde leede aduna jokkondiroje ton en etude nono etundide choftal balli iri fijoji ana keda e nyalade
ina keda tigi enen gandi leedi kewde ni jahan afrique en jahen kadi ndido leedi e guine ne ganduda a haline nani e kabruji maado choftal balli al hali diddal mabbe gal holno o windiri dum non Rama Diallo jungoma funnama
kodo men hande
kodo meden hande o wiite ko Umar Bari ko hertordo dawro o yewtide Ibrahima Timbi Ba e al hali batu hakkunde rifi e afrique puddoto da hande to saint petersburg horebe leedi afrique dudubi no tawa e ngun batu dum ko wono Macky Sall horejo senegal Assimi Goita horeji mali sobi dendi e bi kewini fewi hanbe ton afrika holko woni naforende do jondi holko sabbay mayre kedo den yewtere mabbe
Umar Bari misalminion
on salminama
hande mbatu risi afrika fuddoto wala fuddike dum ko saint petersburg e der ndi leydi risi hikanon horejo risyon dum ko vladimir putin himo hettine ngumbatu moja sanne hino fewi ko hondum o horejo risi da bata e der ngubatu e o alhali mo wonden do
risi report problem ka hirnange bu kala mabbe do dabude no wonara no woni la jaati gippe afriken ben sabandina afrik no mari jawle wonni ka der leydi afrika di telema aneji arete yeso do areno anda economy adnaw tigiti gon aray ko afrika do burata jodade ndare en tay population afrique ko suka be mburdo dudde leedele no wodi ko golle jawle no wodi don hare mo kala e dim peyi don fur dabude no bastoda leede afrique ben tieso
hikka e ngumbatu ino wadde saha mutawata risi e bangi diplomasi hino dabude gollidibe hesidube en yi hibe jodi hande mali sen woli ko fati e wagner en artende tobere e yi kadi hibe jodi centrafrique dun ko rca hara e der ngumbatu hikka risi hino wawa hebude gollidibe hebe yibbe hebe e der afrika
nani risi na e fuddade goldugo afrique kone andi depuis o ane 2000 donati e ko ko nete ho terrorisme nangi ipi ji wonde ka Sahel pays européen ni wawale wallita din pays no be datira on terrorisme donc buye din pays ji fewtiri si dun ko Mali dun ko Burkina Faso din pays ji don fewtiri si fewtiri si wallita be tele maka sécurité kono are du wiyali wonde ma din pays ji tawade de momondiral do din jokkitey din pays ji don bawo resi are dun dom si kawa wonirde non abuna pays ci pluton din donc buri badade ko pays wona France maru États-Unis ndare wona Côte d'Ivoire ndare Sénégal yeyi on réunion non ndo wiya wonde ma kambe kebe jokke risi
ko fati e denagu de leede afrique de ngandi Wagner no e der leede godde kono e de balde fejjude do e yi horejo Wagner dun ko Evgeny Prigozhin kanko e horejo leedi mawdo leedi Russi dun ko Vladimir Poutine be haurari lural wadi hakkune mabbe dun sabike hayo horejo Wagner on yaltuindi leedi gal lural wadungal hakkunde beedi do dun no wawa battinde e tawegol wala e wunugol Wagner en der leedi Afrika
gal lural mabbe don na lural mutinga ko angal portal selema andugon ko honno be nabbi tagirew yo ngaray min mi yali ka Wagner e gouvernement russien sedata
Sengo gogo ko fati e nyolu wobbe na dun engrais e francire ide ngandiri si no tawa e leede addaide nyolu der Afrique wondude kadi e Ukraine lural hakkunde wala hari hakkunde Russi e Ukraine addani leede Afrique ande maunde Vladimir Poutine o horejo Russi himo wawa gollirde o engrais bayti himo jogiti dum wawa walude leede Afrique ngam beedugol cembe makko e der leede men e der nde jonde
no risi no mari cembe bi ko tawata ray mo wa dol norde e tele mappi african no angre no tawa ko ko inte blé no tawa donc risi on no mari no kil bi ko tawata himbe wayi jogorde afrique ngon sengo don donc na ara to e ko ko inte o angre don tu donc piji bu no wori to ko tawata ray yande pi african ni din no dépendre risi tele mappi bangeji don
lamdal sakitingal Oumar Bari tiagal duubi heewdi Afrique hino wondi e tampere ha joni bamtare tabitare der de leede wobbe hino sikki ko golidal e risi addanta Afrique bamtare ko hondu woni yiangoma e on alhali
wandi hare Afrique no do hebude hakkintelen ma den bangi din pidi don donc Afrique goddo go hoata ada develop Afrique baw Afrique mbé donc woni non porto do mbé hirnaange mais woni be chinois be woni be risi be goddo go wata ada develop Afrique e ited non hakkille men de ngandi go hare risi no wodi ko ina manipule gongo wonete be leader be opinion ben non kad no poddi sukabe guinade be sele mali hakkille don fi rada gom porto be wonbe hirnaange Afrique don non ko gere tawada arani porto be risi ben no jokke na Afrique do be jokki dun e leedele buy kambe on be arta be pira ko mo kale mabbe dabbu walde toto be kaleedi do e kippirgo don gare africain be ndo aka naade de di gire jakkunde porto risi tigi de on ko wata mapinde en ko defandugo ko en den ko intérêt pays ji mel on non tigi di on hakiga on arena on go sawru go go pirte
Oumar Bari mi yetti on sanne on jarama
on salmina on on kadi salmini auditeur men
Ibrahima Timbiba ane kodo mado bondo yettodi o Oumar Bari juudi modon punnama
hidon wawi sengorade internet VPN jokkon hedade RFI fulfulde e manden kam gam dum wawa latade awte VPN e der Apple Store wala e Play Store afon e telephone mon tiagal dum jokke hedade men e dow lay wowdin wano kalore waji tati toppere RFI toppere FR baral FF wala ka application pi radio wala e dow mediaje rendo
RFI Saint-Louis et Do Chapandi Jenei et Jenei Topere Jedidi
RFI Jigenshore et Do Chapandi Jetati et Jidi Topere Jekom
RFI Conakry et Do Chapandi Jetati et Jenei Topere Jenei
RFI Bobo Djoulasso et Do Chapandi Jenei et Jenei Topere Nei
RFI Bissau et Do Chapandi Jenei et Nei
RFI Monrovia et Do Temedel et Jekom
Mamadou Sow dubi hedibi ko tobere wotere burno dowlinde hande kabruji meden e odo subaka alkemes en kali tonto leedi Niger to lati nyalande alarba hanki ciulugol lamu Mohamed Bazoum kono koberen tube fedde gendi e dartinindi leedi ndi hono conseil national pour la sauvegarde de la patrie et Francine Coré be kolli e windande de goto e mabbi biteedo colonel major Amadou Abdourahmane Sandoji jangi to ayawa habrudi gendi leedi ndi tawi kay ina wayna be kolli be libi hen lamugo ko biitede general Abdourahmane Tiani woni horejo ndede fedde ardinde o do saha leedi Niger e der kabruuji di en etima artudi e alhaali o e yaajendi kono kadi e holi gondo odo gorkaaji keso gardiido ndido o leedi en nani hen kadi jiande e laamu siwlaamu ngu gile horeejo leedi ndi ha e jaagoro makko kalfinaada jokkindiral e leedi jannani ko weltaari timmunde wonannomi min e Cheikh Ahmadou Bamba Diop e yaadude on e dido kabruuji subaka hande o ko weltaari tigi wonannomi odon bay jokkude hedaade refi